County iko kipaumbele kuimarisha education, agribusiness, information, technology, security, transportation, amani, education, economy, mazingira, afya bora, umoja pia. Nakura ida abungu katimize ndoto zako, kafikie malengo yo, kamilisha miradio, tekeleza majukumu, makabwela pika jeki, maskini wasomeshe, elimu nadifisha, school dropout rudi shuleka, some uwezavyo. Nakura ida abungu katimize ndoto zako, kafikie malengo yo, kamilisha miradio, tekeleza majukumu, makabwela pika jeki, maskini wasomeshe, elimu nadifisha, school dropout rudi shuleka, some uwezavyo. Ruwaza 2030 taifa Kenya yetu ga tuzi nadi kaunti iko kipaumbele kuimarisha education, agribusiness, information, technology, security, transportation, amani, education, economy, mazingira, afya bora, umoja pia utu bora. Epuka ubinafsi, epuka udangu, asilani acholevi, achana usha ufuka, asimakunjubuka, asimiadaratika, asiugumika, kaidi uwivi, kaidi uwete, kaidi ulagai. Pumbaramu, puuza ubahaluli, puuza ubadhirifu, be kuwa ubabidume, be kuwa ubaradhuli, be kuwa ukafiri, be kuwa ukabila, be kuwa ukafiri, be kuwa ukabila. Ruwaza 2030 taifa Kenya yetu ga tuzi nadi kaunti iko kipaumbele kuimarisha education, agribusiness, information, technology, security, transportation, amani, education, economy, mazingira, afya bora, umoja pia utu bora. Viongozi waheshimu ulkanje modi irisha, fahi watu watumie mali asili kaifadhi, mali gapi kawekeza, ka asisi vyuo kaunti, ka asisi polytechnics, ka asisi viwanda, ka asisi uwanja ndege, shamirisha ufunguzi, stawisha utali, stawisha uchukuzi, stawisha mazingira, mandhari amirisha, kilimo kashamiri, jitihada pamba moto. Education, agribusiness, information, technology, security, transportation, amani, communication, economy, mazingira, afya bora, umoja pia, utu bora.